Alpha Entertainment's music.
DZX Street on a beat.
ZambianPlay.com.
Cooper. Oke mugemu na ifuwa chikana vika pwechi jindo oke nalipi apa ninko sapa mwipu shama jimbo vaze wada pakona na isapa mumbe yeko pimpo nsangwa nomu boizi wapa kona na mapimpo sito kupo tatalesa na isa we wimba kubombe chivalo flow yanji ya fureshi ya lisangwa bwana nipalo fwebe mnya na mabumba kudobu sansa kufida fia fina pena kurupia ruhanti kempo umfwe fintu na fina wimbo nefi simpo mtu wanji vendi natina apa nafika na levo basonta uyo apitana resi ba mpika mo balosha uyo Atusha, apa ambo na mubuthi eta atia Tatu landa fewe muntu tula wombesha Tatu sunka fewe muntu tula sunkisha Apa tuwafika mudala ni game over Young King Munchende, ani take over Hukos Apa nomba nafi shivi kwa Hukos Apa nomba nafi shivi kwa Hukos
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 Hukos Apa nomba nafi shivi kwa Hukos Let me get it one more time Nintampa koku chofa hapa tuwafika ndi masho Kapafu ubu kuluku pompe kabatina wonse maso Mnati shalula shidiana litemwesha kashi dabo Gelo sangwa na mkwe umubiluka ba ulasha nengkuni Rume azi tatara related na mkuni Nganji na mkwe seti batu mwena feku chushi Simple guy nevi pale na maboko mpoketi Kwele fioni na passport mjaketi Kafuamburo na makishi flow yanji isu shapaketi Mitatatata kabidi hapa ni nenti kona maketi Mukona ninji bova ama chik na piere paket Tumbula menso ngo mtu unuine target Gelo wapa nipa zika soni nangu hunza Pa Friday le mtu mina phone itale asuka Waesha wala palasi ya shima Defo ya nkwebe kwa palasi mtu wandi Hukos Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos
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 Hukos Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos
Kasama swa Banks kupa gacha in this one Kupa levalu
Era Mike Bike wefikari Uleke veshi vya mbala tepana ni kumochari Umutima wachiru wani inkumbu ngo umupatiri Wimono kufuka tati mumano na yubatetiri Shumano nobe na fita pire miaka ishishi bantu Mwene ni pisha nyenye mungangali mbifia kubantu Mwene fiwa limini finali fila wido Hemulandu leonse mbona shumwape mufiloto Baravantu tualeta mba pama tv Kuwishingo kubani bena pama tv Ino statu kwe sana FFP Limunda walu walira tuka kumono mukaya Uleke ndole dobo mpera check Noti ya kubanki baki pera check Ushe wadifa pole lola Ukushima pepu wale pepa ndelola Vanga Tyson yolo meweza
Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos
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 Hukos Hapa nomba nafi shivi kwa Hukos
Alpha Entertainment's music
Young King Cooper
Saibaba
Kasama Kisibi Saibaba
DZX Street on a beat
Gaza
Exclusive from
Empire
DZX Street on a beat